Ngizohlala nawe dali mina mfuna sithandane asakumdeni isibilingu naphakade asikhohlwa bangane onguwe 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 ongenza ngijabule ayo ngenza ngijabule noma kunzima ngizohlala nawe dali mina mfuna sithandane asakumdeni isibilingu naphakade asikhohlwa bangane onguwe 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 ongenza ngijabule ayo ngenza ngijabule
Sakhela sibambisane Sakhela sibambisane